kibanza kirahiro kiyatinya nyamuhanga kagusunzira kwanze munyi cyawe nuko uyanzire wasatse mishya nyamuhanga ibihano wakangana ya Yesu Kristo no wisizawe akakira kengere nikawe wabigerura uranza kirahiro kiyatinya nyamuhanga kagusunzira kwanze munyi cyawe nuko wasatse mishya nyamuhanga ibihano wakangana ya Yesu Kristo no mwisizawe akakira kengere nikawe wabigerura wazane anijuva kuru nabana kundorozo nuko himba mibiri yosi yasyarora embele kusana noranzo reko wazane wazane anijuva kuru nabana kundorozo nuko himba mibiri yosi yasyarora embele kusana noranzo reko.
See you.